OA. It's the hits.
Yeah. Hey, I work hard every day. To the spot, feeling real good. Think you gon' talk to you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now I just don't know. No, I can't f*** with that knuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the dilly now. Hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh, no, 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 I can't put that at all. Can't put that at all. I work hard every day. She ever wanted was attention and a bunch of other I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her right along with you. So we gon' f around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life, but am I doing it right? Tell me I'm the man, you the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. The lights and the cameras and the money and the fame, I'ma do it for the fam right now. I'ma get it for the 301 and the RATTPAC, cause you know I work hard every day.
Antena suka uka jemukan di auma ukoso amina ni jemukan kenkrele di auma bi
ne jemukan ye wade na marikika siko ani dengo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adinge ana ban make mudibo damini ne jemukan mi au bela jide ka jija jemukan akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka.
Yo, farafina foli la melikela wa anga foli anitanuni abawi amana soro yoro fenfera farafina foli de muka asigira ni wakati ni na au klube au denke na walma ke ani au terike Modibo Dembele kabi Washington DC balma wa anga foli anitanuni abawi farafina foli mgomu tado ale wad la melika seku ni donko je muka en mumbeke araba au araba negenye kelin katakabla negenye fla wati la segibike je muka nka sibili kari wati kelin fenela. An bɛ sɔrɔ direct la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ i bɛ se ka na FM kan Bamako o ye 102 FM, Gao o ye 106.1 FM, Tombouctou o 90.3 FM. O ta bannen in balimaw an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan o www.voabambara.com. Balimaw jɛmukan sigira nin wagati nin na aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele kabi Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo o bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la n'u b'a fɔ ma ko an ka yan bila an ka yan bila ale de y'an ka invité ye bi ani a ka manajɛ ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fana na an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma mun ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Wula sa an balimaw yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ an bɛ